Yo, budati, hii volume yangu ni hadisie. Lazima wasi wanisikie. Ati Kofi, wafala mekaya saidi ya kulia, anahitaji kushoto. Wasted gang ma. Toinoke.
Stand up kama uko ready for war. Shut up ni kona medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow. Stand up nika uko ready for war. Shut up nika una medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow.
Niliko kwa news juu ya paper na nilibambo na magazine. Wananitaja big stepper niliondole ya mother scene. First scene, last scene, na bado nilitoka out clean. Last scene ni first scene, mrembo na dine mshopin. Mafans wako zile za vimbaya, where have you been? Marapo wanajifanya wachafu kujo warudishe ndani ya bin. But nilikuwa nimetulia na medi ni kistudy game. Niko na repa kusaidia wa sosa ni my MC fam. Nimekam na plan mpya, so ni vitu mpya ndio na plan. Kila scan wakisikia virusi ni masimu wanaanza kuscan. Nimemitpana na nishuatie ni worse than stan. Alianza kujidunga after kucheki movie yangu ya slam gun. Damn, I used to run in these streets, but saye wa amini mendio na run these streets. M ni kunikalia, wajaini offer any seats, but wakisikia na wangushia wako sure si any shit. Nani mungine unajua, ajai spare any beat. Na wadis wakiwa squared, na wasari wame retreat. Kaja grow to bongi, mi wasi babysit. Na unanibona hizo manyongi, who was the baby fit. Imekua through mani nini, but saye ni konit. Na sijui 15 dio nini, kama 16 dio sweet. Na neza kupange list yangu ya art, at least. Nyeke bloodline yangu place fit. And that's it, pass it. Na heta kitokia blast it, pass hit. Bunko nyokolea vinasti, trusty. Lastly alisaliti lasti, trust me. Though it's starting side to go hunting. Tiri sahau big up wase wote wenye nime inspire. Na bila madharau big up pile jeshi ime expire. Either uko WG ama ni time yako ya kuretire. Back to sender leo tunawarudishe tu messiah. Stand up kama uko ready for war. Shut up nikau na medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow. Stand up nikau ko ready for war. Shut up nikau na medi na mo. Tano ya masista na mabro. Hiyo tano imebaki heta patano na blow.
Wasted gang ma. Toka hapo.